ffe gwe tukkiriza abamulamu teryamusinga yatumanya tukyali mu mbuto ez'abannyamfa batuzaala wadde waliwo oluusi lw'ebigaana n'alabika nga yatulekawo tugumira bwekyo kye yasuubiza nti tuli mmunye ffe mu maaso ge katonda waffe gwe tukkiriza abamulamu teryamusinga yatumanya tukyali mu mbuto ez'abannyamfa batuzaala wadde waliwo oluusi lw'ebigaana tulekawo tugumira bwekyo kye yasuubiza nti tuli mmunye ffe mu maaso ge obuzibu bwa wano bwe buno abantu ba wano bwe tulina ebizibu bya ffe tubisinza okusinga ne bwe tutya katonda tegeeza ebizibu byo tikwolina katonda w'amaanyi tonafuya katonda mu nsonga zo nedda olima katonda waffe gwe tukkiriza abamulamu teryamusinga yatumanya tukyali mu mbuto ez'abannyamfa batuzaala wadde waliwo oluusi lw'ebigaana n'alabika nga yatulekawo tugumira bwekyo kye yasuubiza nti tuli mmunye ffe mu maaso ge katonda waffe gwe tukkiriza abamulamu teryamusinga yatumanya tukyali mu mbuto ez'abannyamfa batuzaala wadde waliwo oluusi lw'ebigaana n'alabika nga yatulekawo tugumira bwekyo kye yasuubiza nti tuli mmunye ffe mu maaso ge azikolako era onosanyuka tulina okumulinda wakitiibwa katonda waffe katonda waffe gwe tukkiriza abamulamu teryamusinga yatumanya tukyali mu mbuto ez'abannyamfa batuzaala wadde waliwo oluusi lw'ebigaana n'alabika nga yatulekawo tugumira bwekyo kye yasuubiza nti tuli mmunye ffe mu maaso ge katonda waffe gwe tukkiriza abamulamu teryamusinga yatumanya tukyali mu mbuto ez'abannyamfa batuzaala wadde waliwo oluusi lw'ebigaana n'alabika nga yatulekawo tugumira bwekyo kye yasuubiza nti tuli mmunye ffe mu maaso ge tugumira bwekyo kye yasuubiza nti tuli mmunye ffe mu maaso ge tugumira bwekyo kye yasuubiza nti tuli mmunye